Lord, najua wezi niacha. I know
Jimmy
Chicks
Music.
God, I know my time will come. I know your time will come. I know our time will come. Najua. I know my time will come. I know your time will come. I know our time will come. Najua. God, the Father and the Holy Spirit. Nimekuja kwa kwa Father hina holy chini. Na ku ask God Father you don't spit it. Because nimekam kwa kwa hina holy man. Na ku ask God kutupi your daily man. Najua temi yangu itafika. Mungu Baba, kila itakuwa shwari. Mungu Father, maono umenipa mimi. Mungu wangu, ya kwamba itakuwa poa. Safi Baba, unionyeshe njia. Zako Baba, nikufuate unyo. Kwako Baba, majaribio mengi nimeyapitia. Nikijua kule Mungu atanionyesha njia. Atanivisha, atanilisha, atanilaza, atanituza, yani, najua. God, I know my time will come. I know your time will come. I know our time will come. Najua. I know my time will come. I know your time will come. I know our time will come. Najua. Mule wangu wezi nyacha kame, hata kama jaribu yamekuwa mengi. Jia nyembamba napitia, nikijua bado mi tafika kule. Kila siku na kubonyezea, nikikuliza Mungu nikumbuke. Sina himani, humu duniani siyo kwetu kamwe. Sina himani, humu duniani siyo kwetu kamwe. Basi kwangu mina kaza bada, nikijua bado ta fika nyumbani. Wendo Mungu wa Israeli na we ndo Mungu wangu. Wendo Mungu wa Israeli. God, I know my time will come. I know your time will come. I know our time will come. Najua. I know my time will come. I know your time will come. I know our time will come. Najua.
Najua wezi niacha kamwe.
Yeah, najua Mungu wezi niacha.
Wezi niacha. I know.
God, I know my time will come. I know your time will come. I know our time will come. Najua. I know my time will come. I know your time will come. I know my time will come. Najua.
Yeah, Ban Josh. Najua. Yeah, Jimmy Jicks on this. Rada mzee.